Mzinga na amuzi Yesu unajua, wacha tuwape hii.
Sisi tunasifu Baba, sifu Bwana. Sisi tunasifu Baba, sisi tunasifu Baba, sisi tunasifu Baba.
It's only in the morning when I see your face. I think I go to Jenny, then I see your grace. It's only in the morning when the east the sun rise. I take her to see you, then I hear the buzz. It's only in the morning when you broke the chains. Kusulubisha kwako Jesus was in vain. It's only in the morning when you wash me clean. Kufufuka tu ndiposa nikagain. My life was shattered, then my hope was gone. Nilikuwa nimejulia tu all along. Sina dream, sina future, just on your cologne. Wanasema nikipita alone. Why lie, nilikuwa nina feel so down. Nikikumbuka my past na cry in pain. We ni bure huna chako, your life is fading. Wanatamuka kwa laana ni ache praising. Praising, no, maybe drinking. Aliokuwa maisha yangu, that's why I'm singing. Kumukufuru maze, iyo sipendi. One big mistake, nenda heaven, that's why.
Sisi, tunasifu Baba. Tunasifu Baba, sisi tunasifu Baba, sisi tunasifu Baba.
Nilianza tu kuimba hivi hivi, maisha yangu yeye akabariki. Nina miaka saka 20, nimesifu sifu sana huyu Mola. Nionapo masela wapotea, nabaki tu nalia moyoni. Najua siku moja ata unyosha mkono wake kwangu tena daima. Ndio manake mi sifi moyo, sifa zangu ni kwake tu sana. Nitamupa na si legezi kamba, nikuto kila siku napiga magoti. Kanisani Jumapili nikiomba, na masela pamoja tukiimba. Sina hofu, naenda kwa Baba.
Troubles away, nimetulia kabosi. Siku jisura furaka kabusi. Maisha nywe, lime kaka pasi. Nisiri ya kusifu tu ndio rahisi. Ruka imba sifu, that's so easy.
Sisi, tunasifu Baba. Sisi, tunasifu Baba.
Siezi kujificha, wacha uone niki flow. Mikono iko ready, wacha uone niki blow. Na chupa right left, hapa card si slow. He's my desire, chieni nikiwa kwenye flow. I'll give it a shot, siezi hata mzea no. Makipa my savior, why bend low. Na cheki faa kule mko wapi hello. Feel his beat, yani vile iko. Testimony mention, baraka zina flow. Like the river night, wanasema oh no. Alianza vizi huyu wanashtuka 80 low. Permission nimepewa kasi agano. Bado, ongoja kwanza uone mambo. Natembea kote kote na haya maneno. Si bunduki mkuki, watasaga meno. Tulia uone, roundi si mchezo. Tunasema jina kabaruo ya Okampo. Akileta fujo, tunachapa fimbo. Mdomo mdomo hapa maze, hatutaki. Mikono hapa tu, alafu twabariki. Cheers, cheers, cheers.